casco el güey. Cowboy.
Yeah, where, the East Zoo, yeah, my cowboy, yeah. Kwa jina ni Irene, uyu bonge la queen. Mtoto wa kushine kwenye cover ya magazine. Age yake ni kama 20, no, 19. Yes, you can tell from the pretty face. Ana vigia kibantu, toto bala. Jinsi livyo jaja, anavyo ngangaa. Ana ranga peke, na anajua kuvaa. Maswali mengi najiuliza juu ya huyu mama. Kama, wape mepata hili bonge la smile, man.
She got it from my mama.
Yeah, like juvenile. Ila, mina data na hizo two big teens. Vipi naweza kwenye ndani ya hiyo G-string. Chini ya hiyo bra, na hiyo tight blue jeans. Takupa hata vumba nipangishe, please. Sitolipa kodi ya mwaka, walikodi ya maisha. Nadhani ushanifahamu nini ninachomaanisha. Nataka kukuoa. Yeah, you uko juu baby boo. Unavyotoka me raw juu. Ila zaidi unavyowalk wando balaa tu.
Ayo Singida, Dodoma.
Man, wish ungemwona anavyojitingisha jeans. Nyuma alivyoshona. Yeah, Singida,
Dodoma.
Yeah, mtoto amenona na anavyotetemesha zaidi hata transformer. Ayo Singida,
Dodoma.
Man, wish ungemwona anavyojitingisha jeans. Nyuma alivyoshona. Ayo
Singida, Dodoma.
Yeah, mtoto amenona na anavyotetemesha zaidi hata transformer. Aikiwa naenda tadhani anarudi. Man, huyu mtoto sometimes and my suri, yani, tukiongozana napenda kitangulia. Kuna movie wakachasi cho kuyangalia.
Ayo Singida, Dodoma.
Huku nikimwimbia mtoto navutia, sio sura mbaka tabia pia. My dear, kama ni asilimia mia, na kuongezea zangu 20 kama D-Fresh. Anapenda kumuita mdoli. Wengi ni mwapiga chinto kani mpatu yushori. Sikumbuki hata nilikuwa na wangapi wenye kasha kusafi. Ma auntie, madua masaki. Anawapoteza wote kwa chati. Kuwa naye tu geto nzadi ya bonge la party. Nizadi ya feina na yavokata upepo, man.
Where you alive?
Man, I wish ungekwepo, yani. Susha mwona na yavokata kwa flow. Basi kwa bend your soul. Cash out a blow. Don't stop, don't stop. Baby, give me some more. Wanna pin that true villain and beat you now, you go.
Ayo Singida, Dodoma.
Man, wish you get wanna. And I've been eating kisha jeans. New Mali, we shona. Yes, Singida,
Dodoma.
Yeah, I'm just trying to know. And I've been taking missions out of the transformer. Yes, Singida,
Dodoma.
Man, wish you get wanna. And I've been eating kisha jeans. New Mali, we shona. Yes, Singida,
Dodoma.
Yeah, I'm just trying to know. And I've been taking missions out of the transformer. Bongo Ricks, yeah. P-Funk Mayani.